falmin sere gumsa fayya president obaman malatton raggasi sanif yadanno jisani yero angar turani ojir olfa melal chizudan kale washington gesatti falmin chiman gegge famature di republicanon insurance affordable care act jedun kanu man america miliona digdamata wutti fayyadama jiru ambisudaf dadata jiru gare laman ummata fisakenna jiru gabasa catherine gibson tujubetu des
Bil samana mare bakka bu'oota Amerikaa keessatti haala barataman ta'inin prezidantii yeroo isaanii xumuraniif kan haaraa filataman ittaanaa prezidantii miseensota paartii isaanii waliin ta'uudhaan bulchiinsa Tiraampiif falmii isa jalqabaa eegalan. Mariin cimaa ta'e kun gara fuula duraatti falmii cimaa paartii lamaan gidduu jiruuf mallattoodha. Ittaanaa prezidantiin haaraa filataman Pence rippaabilikaanota mana maree bakka bu'ootaaf akka himanitti tarkaanfiin dura fudhatamu kan inshuraansii fayyaa Obaamaa keer jedhu hambisu fagoo miti jedhan.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day we do anticipate
dugumatti guyya jalqaba guyya dumtisun utun umin presidentin haran filataman wajira kesetaani tarkanfi jalqaba fudatu jenneyan
demokratonni garu ummata sagale kenne wabi godatani tarsimon sane akka hojjetu ofittamantan dubbata jiru
president made it clear that the politics are on our side
Prezidanti cifatta akka dubbatanitti siyaasaan jiru gara keenya goree jira. Qorannaa geggeessamerra jireessasaa ennaa laaltu ummata Ameerikaa inshuraansiin kun akka fun barbaadu.
White House boodarra akeekkachiisa ripaabilikaanotaaf kenneen tarkaanfiin dura fudhatamu kan isaan yaadan caalaa cimaa ta'u mala jedhee jira.
There's a difference between delivering a poll-tested soundbite
Ennaa duula filannoo waadaa galame kan yaada ummataan xiinxalamee biyya addunyaarraa guddoo taate kan hooggananiif yerootti gaafatama fudhatan waadaa seeraan hojiitti hiikuu gidduu adda addummaatu jira.
The president elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency.
Presidentin haaraan filataman presidentummaaf waan addaa kan ta'e malattiin Ameerikaaf erga dabarsan qabu.
Demokiraatonni mana maree kun Tiwiitarii Tiraamp battaluma ofii isaanii ka'anii dabarsaa turaniin jechuma isaan dubbataa turaniin irratti duuluudhaaf cichaan hojjetaa jiru.
Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Medicaid.
Republicanoonni inshuraansii ummataa Medicare, Medicaidiif eegumsa fayyaatti qoosuu dhaabuu qabu bakka tokkotti danqamanii jiru.
Demokiraatonnis rippaabilikaanotaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii dabarsan kasagantaa kunuunsa fayyaa mootummaa cina dhaabbachuuf waadaa galan eegaa ittiin jedhan.
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward. Maybe through a tweet, one of his tweets.
Kongresiin yeroo baay'ee utuun balleessiin dura Donald Trump karaa Tiwiitar haa ta'u achi as ba'anii mul'inatti inshuraansii Medicare, Medicaidiif deeggarsa yeroo soorama ba'anii faallaa seeraa dhaabatu sana sagalee viitoo qabaniin akka hambisan dubbachuu qabu.
Dhugaan jiru falmiin kun ennaa xumuramu paartileen lamaan karaa ittiin walii walii isaanii balaaleffatan barbaaduudhaan injifannoo natu argate jechuuf jiru.